Dumela Khabi.
Le kae mom?
Ke tse mo le kae?
Ke teng.
Ke tla yosa. Na re re. Yes. Ya re ke bona je bile nna ne ke batla go television le wena yana ka malabana le mo television.
No ne ke bona gore ke tse di bubunya na mo wena.
Yeah. Ke di tsere.
Eh ke di tsere.
And yeah. Di mo video ke di bone.
O di bone thank you.
Ke tsoke me tsotso e le robo mpile ga ura ya lesume le bongwe mo motsweding FM. Re sentse re le ka mo Masedi Primary School mo Klerksdorp. Jobetina. Yeah. Re mo Jobetina le baka le kgolo la gore re berele mo re tlitswe ke lefapha le la kgelelo la metsi le kgelelo leswe la bosetšhaba le leteletseng pele ke mme Nomvula Mokonyane mama action a ke ra itse ra yena ko go berekega ko go leng ko teng o ko teng wa itse gore o ikisa ka boyena mme re mo nakong ya go buisana le Re Kgabi Seakane ke technical and business development advisor go tswa kwa Cobra.
Yes.
Ke go amogetseng tate
le kae mo
re teng wena kae
ke teng
Cobra rona re tse e le no ga waitse
Mehona Cobra has been it's one of the iconic companies in South Africa.
It's an iconic company.
Yes, it is.
No.
I'm sure while growing up, if no ka lebella di thepe bontsi ne di ngwetswe Cobra.
Cobra, yes. Yes.
So it's an iconic company. We proud ourselves for being proudly South African,
yeah.
And we are a manufacturer more South
and
Africa.
Yo khale Cobra le teng batho.
Khale
le policy kele. Lady, what did you pay?
We are an iconic company yamo South Africa.
Yeah.
That's why re tle ka jeko re support the initiative tse di rwang ke water and sanitation. Yes, because of as a South African brand, we know the challenges that we're facing within mo country ya rona. So we do our bit as a private sector gore re thusane le government and then re bontshane gore re ka solve ba mathata rena lona.
Mar Kgabi yena ya ka technical and business development advisor tiro ga gagela letsatsi le letsatsi keng ha o tsoga o ya mmerekong ya kofising and ha letsatsi le dikela kgotsa kgwedi fela kgotsa nako e rileng e fela ore ke dirile eng ke le Kgabi.
Okay. Honestly, mo industry nya rona, mo industry nya rona, we if you know mo South Africa, we like technical people. So my specialty is technical. So go sekolong ka education ke dirile in civil engineering.
Okay.
And then tata ke focus on mo metsi. Eh, ra ka re produce
engineering, tsamaelana yang le metsi ge re bile.
Okay, as a civil engineer re krona re design and dam.
Okay.
Yes, re design the dam. Part of it, we have water treatment as part of civil engineering. And then we design the network, the reticulation.
Yes,
ke water civil engineer. So we design the networks that hore metsi a khone go fika ko tapping yago. So how would tsaba na ka je go mmotsisa gore eh metsi a tswa kae a re mo tapping. But there's a process before atwe mo tapping
afika mo tapping
mo tapping so as na as qualified ka civil engineering ko Cobra bantse ya ba rno they needed my technical expertise
so na le batho ba o berekang le bona gore tiro ga go tsamae
sentle le letsatsi you have got a team
more South Africa
yes
yo wena di tapetse di mo South Africa ke tsekae.
We still need to produce more and more because if you know batho ba sokola metsi it's a lot. If you go in the rural areas you tla kaloganya gore batho ba tsa metsi ka dipakete and so we still need to do a lot so that everyone is the basic right ya mongwe le mongwe gore a nne le metsi mo tapeng. Yes.
Ke tsonte le ke go gae. Ya neng gompieno a re bo ka letsatsi la gompieno. Ke Global Hand Washing Day.
Yes.
Re itse ha re bua ka hand washing day re bua ka lefapha la pholo re bua ka lefapha la thuto so go tsenya go re mo sekolong re bua ka me enji motshega
yes tona go
tona go tona ya lefapha la thuto e go ya di e tla ibitsa ka tsana na kong ke tla kopela gore re bitse re bua gape le ka lefapha la boitekanelo health department e be re tsenya Menomvula Mokonyane a tla are nna kana gore metsi a ska nna teng ke nna ke tla beng ke sepua ka menwana ke le menong vula mokonyane ke lefapha la ka le sepua a metsi a le teng mare a le leswe gape re tlabe re supa ena ka monwana yaanong le tsenyeletsa yang lona le le cobra ke a tlhaloganya gore ke lona le designang dilo tse tsotlhe mo letsatsing la gompieno tiro ya lona e kgolo ke eng
ga o ka bona di-stand just bareetsi ba ka se di bone kwa
di-stand
it's a mobile hand washing stand mo bana ba rona ba tlo tlhapelang matsogo mo teng some of them re tlo di tsaya re di isa ko di-taxi renkeng just to create awareness ya go tlhapa matsogo
bathong le dikokotelele ka rona okay so ka mo morago ke batla re bue ka stand se sa go tlhapela matsogo ke a bona go na le basin mo godimo e na le pompo and then ka mothoko go na le rakanyana ke a bona ke a go tshwara
sesepa
tawelenyana so ka mo morago ka mo go tsengwa eng
ke it will be your bucket because of metsi a ke metsi ka mo morago that's how represents a bucket mo morago for all fetsa o tlhapa because it's mobile so there's no availability ya o reka connected to the waste pipes
so ha re bulela metsi a tshologa a tshologele ka mo bucket
ka mo bucketeng and then metsi a le gape we can still reuse it as we know gore mo South Africa re na le mathata a drought a metsi so metsi a la tswa ka mo le ra a berekisa gape
kone or re dira dilo tse dingwe tse di tshwa re ka nna koropa ka ona ke metsi a tlhapa
o ka netse wa koropa and one of the main dilo tse tota tota tse re leng mo tsona ko go save metsi thata so if o ka lebelela di product tsa rona we investing a lot of tšhelete ya rona gore re re show gore dithepe tsa rona di save metsi and then go without metsi go ka se nne le go tlhapa matsogo yes and then now the health sector e nna mo mathateng because batho ga batle mebereko
le tshwere go le gontsi ke lona le tshwere maphelo a rona tsa re ha a go sena metsi ba ga itswe re se tswa motse
go ka se ne le bophelo
ke kopa go botsa potsonyana e fela e ke sebile tsona di stand tseni a tse dingwe tsa tsona ha di go godimo thata for bana ga gona tse di kotla senyana for ba le botakalane ba ka ba le bo ba nenyana ka re ba tlo kala ore ba tla tshwana go namela
no there will be a stress case that ba irela a ke re ba le gare ba tle re le bo we still have to come accommodate them so ha ba tsona go kobega ba ireng so it's to accommodate everyone bana ba banyane ba they still flexible ba tana me
ke ba rata go pele makeng ya no so seng gape tsene ke batla go se botsa re se re ko bokhutlong a letlo ba tlogella tsona go tsaletsana le tsona go tloga mo go na le pedi tharonyana tse di sala mo sekolong ya ne ke di bona di le dintsi ya
okay eri rang e ke awareness because of moskolong already gona le di facility it's just to create awareness la gore ga o tlhapa matsogo o prevent a lot of diseases re tla bua le minister
wa itseng re ratile tiragalo e le rona ka gore tshulaganyo ya rona ya re semeletse sentlentle e bereka ka bana ga utlwa ke bua ka botakalane re na le di-programs tsa bana specifically mo thulaganyo ya rona ya re semeletse mo re ba rutang go bua re ba ruta puo gore ga o bua jang ga o dumedisa o dumedisa jang dithuto tsona ebile gompieno e nngwe ya dithuto tsa bona ne le ka ga go tlhapa matsogo so e le ka 2010 so le tlile ka letsatsi le le siameng le rona re le itumeletse re leboga thata re seekane
re lebogile mma
Technical and Business Development Advisor wa Cobra ke re Kgabi Seekane a re ko kgaso ya dikgang tsa ura ya lesome le bongwe